ngizohambalana ezweni kisholane enhlabeni kiye mazulwini ningakhohlwa ukuthandaza nokuzethemba noma ngekho okuthandayo ungalingi ukhohlwa iphupho mnikaza sekhona noma ngingahambalana emhlabeni vele ukuthi uthandaza uzeseke lelehise izinyembezi kidinga amandla ngoba kunengcinamba lana emhlabeni kinesibogo twangaze ngenzeni kinezibane sami kinesitunzi sami kineliphupola Hola.